maka onye dị ndụ ga-akọkosi ma ọsọ ndụ akwụ ike mpempe ndụ ka mpempe ọnwụ mma onye eze nwa m obi nogidi eji maka ikosi umeogo m wee bịa onwe lodokwu a na-akpọ ife anyị igwe onye umeogo m o igwe ara mmoni odokwu jelu filipin wee bụli ike ife onye nwere ego ka ọ na-eli ego ọ dịkọtara fufu wee kpata ego ọkọlụ ga fufu talụ ọkọlụ gị fọfụlụ n'ụzọ ifeanyị gụsịrị akwụkwọ n'ụmụ obo m wee jebe legọsụ duzie legọsụ gbaba mbọ ebe anwa ka ọ dị wee nyabụ ọkada wee nye akata ọkada si n'ọkada wee nyaba damfo damfo draiva ifeanyị obele nwa na-agba na legos ọ na-anya adamfo na-enweta ego n'ịma kilikili ga-adị egbo mkpa ifeanyị wezi legos wee na-abakwa n'ụmụ obo m lusie n'ụmụ obo m yọba chukwu kozite onye nzọpụta nwanne ifeanyị wee si kemerunu nata kpọlụ ifeanyị wee naba ma wee luzie kemerunu afiafa na-azụ bafia moto paasị fasu katazi afia moto paasị ndị ilo wee nye nwanne ya poizin ọnwụọ omuo ije unafugo ka ifeanyị si bido ụwa n'isi bakana ga-agba ọzọ onye chukwu ga-agọzi ka ọ ga-agọzi ifeanyị wee gbaba mbọ wee metọ yi ndị na-eme ife ego akachukwu wee dịla ifeanyị ifeanyị kpolu kọntaktị aka nri na aka ebe ifeanyị wee kpaba ego gbalụ ndị loyali ifeanyị gopụ nọ
ogochie
ifeanyị gopụ nọ
ogochie
ifeanyị gopụ moto
ogochie ọmana ọ na-enwe ndị ilo igwe
ndị ilo wee mesi anya fafuru ife a ga-eme wela asidenti tinyela ifeanyị ekene dị ili chukwu n'echiche ndị ile mere ọma ncha nyaka ndị si na mpaka na-aga ma ọzọ ọzọ ga na ka m obulu ntasi mme igwe ara bụ onye ego mpaka na-aga ma ọzọ ọzọ
ga na
ka m obulu ntasi mme money must stay to the wood. Onions and one more bean a punyeli. Onion a drag was a. Did a walk for a tuba. Magaku to Yaliani Gepete. Anya for Laguna was a. It is a deal of a lot of money to work for a comet. Nakati Sina Bagana ga mozo. Mozo gana. Kambo bulunta sime, ikwa rap mwani ngino chigidi nama. Okwa ngibu CEO, anyi Kings Global, anyi Kings Empire, odogwa kachuku dinaru. Echi chendi loche lanyi, onye gochu kwe kwe roko. Mbaka naga moza, ozo gana, ono lubulu tasime. When you move for money, Dad, when you move for money, Dad, and you're going to go up for me. When you move for money, I'm going to go up for me. I'm I could begin and
bow.
Open Gibu CEO.
You
talk and that the men get in a Philippine. King of Boy, Nigeria Limited.
Esumi
Colombia. Esumi Colombia. TMT, the money team. I can na kisi liyongu sulike. Mwana yese, matana yese oil and gas. Mwanya bia state zodogu. Obele mwana yoko chiezo ne minyanga. Mwana yese,
matana yese.
Oil and gas,
matana yese, oil and gas.
Wonya ya stage,
matana yese.
Opangibu Petron,
oil and gas.
Amiebu Libo Best Friends Club,
matana
international.
Oil and gas.
President of Ajah State Unity Forum in diaspora.
Oil and gas.
Matana yese,
matana yese,
matana yese.
Oil and gas.
Kisili chukwe meko yekwe Emi King Emi na Philippine Ezo ya rap money neke nemi King Emi
King
Emi na Philippine
Onyo sinani lago
Desi mwa sinato
King
Emi na Philippine
Onyo sinani lago
Okwangibu CEO King
Emi na Philippine
King Emi global sustainability
Onyo sinani lago
Arab money neke ne.
Oyo sinani dako.
Mr. Frank Achusim, the holy boy. Onodu go wano fumu obu. Yes, it was he that toss out with it. Oh, no, do
no, 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 no,
no, no, no, no,
no,
no, no, no, no, no, no,
no, no, no,
no, no, no, no,
no, no, no,
no, no, no, no,
no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no,
Global Empire International Limited Dangote Oyego Eshan Dangote
Eshan Dangote
Eshan Dangote
Akwatebu ni Bolandi
CEO
Eshan
Dangote Nesha Charity Movement International Oyego
Eshan Dangote
Odoguna Philippines
Akwatebu ni Bolandi
Eshan Dangote
Eshan Dangote
Onyeze wa Modi na
Bolandi Akwatebu ni Bolandi
Ofona goli fanyikwe, nobu roko batego Nobu kodiego nogondu welie kia nakachukudi anaru Mbaka na mwalozo neje manozo na lubulu ntasime Mwanyu mwogo mwuni dato nyeze mwamobi na boye Ife mena imancha, igwara mwani onye Kaka naga mwazo
Oso gana,
oso gana. Ife ni ife,
igwa
da moni,
igwa
da moni. Oyu mo bo moni,
kaka moso
gana, moso
oso gana.
Chukwe kwanu ya me,
igwa da moni.
Akiwe lo bi ocha,
oyu mo
bo moni. Onye bata nyego,
nene
nu mo bwe nyaka.
Oh,